denhousenambia.com.
Oh, it's Tasha Tonga again.
And Fryo, wanna spot. It's that love of my music for you and yours. Let's go.
Tulothini tuona ni ningo kani zaweo. Oli manja mwanga mutima wava. Nima kangi wagona. Nima kani zaweo. Oli manja mwanga mutima wava.
Vemu machua we sima pita deo saganiza pali we mutima kukusi ya sunga kwani se kuyamba mona wina na kangi wa singa kwani se magero ya mabwera no yende we unabwera nzeru na mutima watenga bebindi we mwana wa mandani pressure unawamisa umanivala maplani iwe ni final ni finali inachoka patani love kumbuka kuma primary wama funa ni kapsie wa nyala in fact ni bazako we wa matema minyala. Iwe ni final ni final. Inachoka patadi love kumbuka kuma primary. Wa mafuna ni kakusie wa nyala. In fact ni wazako wewa matema minyala.
So baby, can you come back. Cause I miss you baby.
You know I miss you.
I miss you baby.
I really miss you.
So baby, can you come back. Cause I miss you baby.
Music at denhousenambia.com.